Mwaramutse neza dususuruke Misago Jean Baptiste yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati mwaramutse neza VOA yego twaramutse neza Misago we nawe se nuko urakomeza uti ndi mu Kirundo commune Busoni umutumba wa Rwibikara mu Burundi ndashaka gususurukana nabigisha bose bo kwishure shingiro rya Vyanzo nabakunzi bose ba radio ijwi rya Amerika ndabatura indirimbo imbaraga z'amasengesho ya Coral abacunguwe imana ibaho umugisha Misago we turagushimiye cyane nawe kandi imana iguhe umugisha Ijwi Amerika turasusuruka buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo address radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu ohereza nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara ususurukane nabukunda
nitwa Kageshya Falona Kevin ni Kigali Kakuku ndasuhuza madamu wanjye, ndasuhuza na Leia Marene uri muri Amerika, ndasuhuza n'abanyamakuru ba Voice of America barimo Ejedi Mukankusi Kambirini, nawe ndagusuhuje Horima nawe namwe nagira ngo mwape indirimbo ya Melody ibyo ivuga ibyo yakoze.
Yego, turagushimiye cyane Kanyeshyamba we.
Sawa mwama bahe imigisha myinshi
twese.
Yego.
Yeah.
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika Facebook VOA Radio yacu. Hasingizwe umukiza Ferdinand yatwandikiye kuri radio yacu @gmail.com ati ndabashimiye ko ubutumwa bwanjye mwabubonye. Indirimbo nasabye ni ya Joshua Bagaza yitwa Abiringiye ntabwo ari ya Kabaganza. Dususuruke murakoze. Hasingizwe umukiza nkwiseguyeho. Nibyo koko indirimbo naguhaye kwa gatandatu ushize ntabwo ari ingiyi Abiringiye ya Joshua Bagaza. Noneho rero reka nikosore ngiyi rwose Abiringiye ya Joshua Bagaza. Namwe kandi nshuti zacu uwakumva nibeshye ku ndirimbo yasabye nabimenyeshe rwose nzabikosora. Ndabashimiye. ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke address radio yacu @gmail.com Uwayezu Theobal yanditse kuri Facebook VOA radio yacu ati ntuye ikigari ku Kicukiro mu Rwanda ndifuza gususurukana n'umuryango wanje n'abarumuna banje Celestin Romeo na Benjamin n'abashiki banje Florida Esperance Eugenie Jacqueline na Clementine ndifuriza ababyeyi banje Evariste na Melanie ibihe byiza aho bari hose mbatuye indirimbo ibihe ya Israel Mbonyi
Nazamu ijwi ryanjye hejuru umenyesha ibibihe nafashe n'umwanya ndaguhamagara umenyesha ibyisarura mubwire iby'ubwami ko bwegereje witegure umese ibishura Chagwa muri amihana izuari ya charasa ari kwibiye nibikakumare imbaraga z'umutima kukubwami bw'Imana bwegereje witegure umese ibishura Urazita ariko kuguru kundo mwigukunda wandikira ubakabiri ubwire iby'ubwami ko bwegereje witegure umese ibishura byawe ko tumeze kwakugicaniro kuko nigiye cyacu gisohoye
Dususuruke ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo hano ku ijwi rya Amerika address radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu twerereze nimero yawe tuzaguhamagara tukugereza ubutumwa ku nshuti n'abavandimwe
nitwa Nsengayire Emmanuel abenshi banzi ku izina rya Emmy ndi igikondo I Kigali mu Rwanda ndabanza gusuhuza ifiti yanjye cyane yitwa Thomas Kamirindi mpamagaye Nasuhuza papa na mama batuye mu karere ka Karongi n'umwana nkunda cyane witwa Tishima Alice ndasuhuza n'umuhungu duhagararanye ukorera muri topu nitwa Ndagijimana ukorera ku Gasarabikanombe suza n'umwana umuntu yitwa Ishakiye Emmanuel na murumuna yitwa Natori Imana n'umuryango wabo suza na Biodoni ukorera ku Kimihurura Adrien na Mbukehe Emmanuel na Diane bakorana n'uwitwa Samuel suza n'uwitwa Jado ukorera mu karere ka Rulindo Jandodie suza na Severine n'uwitwa Moza Pascaline suza na Mahoro Bireme Siraje wo mu Byangabo suza na mukuru wanjye yitwa Danieli na mukuru wanjye yitwa Safari aho bari hose numva ko bateze amatwi ijwi rya Amerika basuza suza n'uwitwa Kanaho muri mu nkambi ya Kiziba n'uwitwa Shaka na Bisika suza n'uwitwa Ngoga ukorera mu mujyi wa Kigali nawe ahari ndamusuhuje ndasuza n'uwitwa Kagango ndasuza n'uwitwa Jeannette ukorera muri Free Zone n'uwitwa Davide suza na Severine muri Gikondo nawe ndamusuhuje cyane suza n'abantu bari mu karere ka Rovo harimo uwitwa Violeta n'uwitwa Nkoko n'uwitwa Ndogo n'uwitwa Xavier n'uwitwa Juste ndasuhuza n'abapolisi bose bo mu Rwanda by'umwihariko bakorera ku aho bita ku Irebero mu bamera indirimbo ya Harmonize bafatanyije na Diamond yitwa Kayinama.
Emi urakoze cyane.
Sawa komera Imana iguhe umugisha urakarama.
Twese murakarama namwe n'uwo musore muhagararanye.
Kote boy, they call me Bano. Right now. You can make me sit down and sing this song. Da 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 da. You got to make me feel like I do you wrong. Jaga jaga. If you want them, I go give you more. Jaga jaga. Day to day, you go give me love. Sawa sawa. Hey hey. Nothing to want for my best, not my do. Wanna pack a wanna need a answer. But no boy, I just think it last day. Wanna pack a wanna need a answer. Nothing to walk on my best, not my day. Wanna pack a wanna need a answer. On the boy, I just think it last day. Wanna pack a wanna need a.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi Kinondoni. Ambalulu kujadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Ainama.
Mama.
Ainoka.
Baby shot them.
Ainama.
Kaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni, ambalulu kujadela, mwanangu gigi simuoni, aje,
ainama,
mama,
ainoka,
baby shot them,
ainama,
hey, 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 konyesha ulivofunza,
ainama,
go down baby,
ainoka,
give it to them baby,
ainama,
hey, hey, okay, rusa kutunga,
oh ya god damn, soto nyaukoli. Anatima chomlegezo gololi Kakika game, unga tu goli Atumaliza kimchezo kai goli
Kirima, kirima
Anda kirima
Baby kirima Kisima, kisima
Anda kirima
Naingia kisima Nizame paka chini Ebo, nini kato tuka chafu kama bata Naminatafanya ndafu na kanata
Salamu zende kwa wanjara Doni masha kitasa kwenye bunyeru
Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke dushoreje dususuruke iyi munsi ku butumwa bwa Shirakera Jean de Dieu yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu ati hello muraho neza Shirake yego turaho neza nawe surakomeye urakomeza utimbarizwa Inyagatare mu ntara y'Uburasirazuba mu Rwanda ndifuza indirimbo ya Ben Rutabana imbaraga z'urukundo ishimishe abanzi bose Shirakera we namwe nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Na samanta kuruzirikana Tuwa heo muna ni ndavi kusaze Muzima iruza batenguha Na